Mr. Nana.
Freshness is on this beat, ladies and gentlemen.
Naona kama jana ndo tumeanzana, mina wewe tuna miaka mingi hatujachokana, mina wewe e Mola mpe mpe umri usiohesabika, nimpendae mpe mpe marefu maisha asidhalilike, mapito yake nipite, nisimtoke chozi lake na likitoka lisianguke. Wezenu tunashare hadi mswaki, mina huyu mpenzi wangu waki, yani ninafanya hata staki, kuna kila flani ninaisi, yani tunashare hadi mswaki, mina huyu mpenzi wangu waki, kuna muda nafanya hata staki, kuna raha flani. Falling, falling, oh baby, oh baby, I'm falling for you, falling. Oh baby, yeah. Oh baby, I'm falling for you,
falling for.
Oh baby, oh, oh baby, I'm falling for you,
I'm in love.
Oh baby,
yeah.
Oh baby, I'm falling for you.
Hata mkitazama tunuru yangu, mwenzenu nimerudi kama katoto, ameiweka alama kwenye maisha yangu, kumpenda sina budi huyu mtoto.
Aliyevuta bani, kisosi kaleta chumbani, nalabwa mpaka makwapani, muulizeni kungwi wake nani.
Wezenu tunashare hadi mswaki, mina huyu mpenzi wangu waki, yani ninafanya hata staki, kuna kila flani ninaisi,
yani tunashare hadi mswaki, mina huyu mpenzi wangu waki, kuna muda nafanya hata staki, kuna raha flani. Falling, falling, oh baby, oh baby, I'm falling for you,
falling in love.
Oh baby,
yeah.
Oh baby, I'm falling for you,
falling for.
Oh baby,
oh,
oh baby, I'm falling for you,
I'm in love.
Oh baby,
yeah.
Oh baby, I'm falling for you.